DJ Drama on the beat.
Toka kwangu uhitaji do, najua nyuma umejaza chu, kwenye mecho na umbali pu, sema utaki kumwacha bro.
Akion look and shake, akilala and text, Wakum in the best, Pisi wazi kupa stress. Akion look and shake, akilala and text, Wakum in the best, Pisi kupa stress.
Kwanza nasikia na kupigaga, matusi anakutukanaga, madhara wanakuleteaga, baga kileta hamu haunaga.
Akionuka nchiki, akilala ntest, Wakum in the best, Misi wazi kupa stress. Akion look and check, akilala and text, Wakum in the best, Misi kupa stress.
Toto swazi jali muda, mapenzi yako ni wida, wala uwazi kwa madiba, sijo kamsikiliza dida. Upigia kwa kanga, mahaba mengi kama tanga, we matawi ya juu kama langa, moja niendele kuzichanga.
Akion look and check, akilala and text, Wakum in the best, Misi wazi kupa stress. Akion look and check, akilala and text, Wakum in the best.